Yeah, it's Kabagaz.
Vunulu.
One boy, German.
Akwankwa.
It's Jagged Day on the beat.
Johnny,
yes, mama.
Eating sugar.
No, mama.
Drinking soda.
No, mama.
Eating sambo.
Yes, mama.
Johnny,
yes, mama.
Eating sugar.
No, mama.
Drinking soda.
No, mama.
Eating sambo.
Yes, mama.
First of all, to kande u ngamam. U ngamam. Tena ongeza mafu dandan. Mimpishi, sauce cost dishi. It's so easy, kwanza snacks mi udishi.
Minataka sausage please.
Sambusa ndo mi hudishi. Sipendangi ma snack, sikulangi ma junk. Sikulangi ma don, sikunywangi ma yog. Kwanza sipendi pudding. Na mi uanga choose, sambusa ndo mi hudishi.
Sambusa iko na ndengu. Napenda ile soft na nyama. Sipendi smoothie iko na mbegu. Napenda ile thick sawa. Kuna nyama quarter na nyama. Hii hapa inataka cucumber. Karoti, karoti itawezana. Sipendi nyama choma. Napenda wet fry. Na kasosa. Sipendi food iko dry. Ndo mi ukula nyama fresh bama.
Minapenda chai na njugu. Mina chinja ngokoni kunywe supu. Leta mrenda sambusa iteleze ai.
Sambusa iteleze.
Niko unenge ongeza maji ya sembe oi.
Ongeza maji ya sembe.
Makura karawa chiramaika isambu. Isambanga munwa. Muriro kusambanga vitere. Vitere vienya isambu kumira.
Pumpkin, avocado, mango. Kabo, misipendi, kando. Carrot, cucumber, tachu. Usimgonge, mkamwaga, distio. Samosa ndogo, nakula solo. Samosa bigi, siwezi swalo. Let a pan, let a sahan. Acha tu serve, tutie ndani. Jile design, utashiba. Utashiba, dushindo kumeza.